awesome. Temperature shots
from Niger Remix.
Honey Tanita, Honey Tanita, Honey Tanita. You know I can't help but sit back and chit chat about the things that I did back. I used to just get mad, but now I let that shit pass and don't deal with shit backs. Jealous and envy of me because I speak raps. Whatever, that's the way it is, I can't fix that. Just need to get cash and save me up a big stash. Looking at the future like them, I need to fix that.
Fix that.
Mama wange nsonyi wanakulekawo nagenda Bulaya nenonya nali muto naye nsibwetyo nali ngenze nkunonyese olumu bambi tewebaka nsabira nkomewewaka nsonyi wa ebyekomera mpapula zezansibya nakimanya nti waliwo obuzibu nange sali muzibe ndaba ng'obulumi bwe wayitamu bwe wadde kungulu tewabulaga naye ate bwe sikwetondera mbeera sawukanye kubali maama amanya kimu twasiima ebisobyeyo nsonyi mwanga bye nkugamba onneesiganga buli omu akola ensobi. I'm not perfect, I am human. Ebiso byeyo nsonyi mwanga bye nkugamba onneesiganga buli omu akola ensobi. I'm not perfect, I am human. Mukazi wange mubanji gwe nalondamu nsonyiwa olw'ebyo bye nakuyisangamu samanya nze na ngeri gye wagumamu obomu mu nnyumba gye nakulekangamu bambi nayeera wabeerangawo era dinaali wange yakusangangawo ng'olwo ndi mukupakasa ndi ku bibyo njagala iPhone bwejja ogikwatirengawo nga mukazi wattu tomanyi nakiddako nga tuli luwafu nga bomanyi ku kazigo ne nkuba hiti ne zikwatayo emirimu ne gijjalaba bwe nkulekawo nakimanya nti waliwo obuzibu nange sali muzibe ndaba ng'obulumi bwe wayitamu bwe wadde kungulu tewabulaga naye ate bwe sikwetondera mbeera sawukanye kubali mukwano omanya kimu twasiima ebiso byeyo nsonyi mwanga bye nkugamba onneesiganga by'omu akola ensobi. I'm not perfect, I am human. Ebiso byeyo nsonyi mwanga bye nkugamba onneesiganga buli omu akola ensobi. I'm not perfect, I am human.
I'm not perfect, I'm just human. You're my life, I'ma handle you with caution. And I know that one day we be perfect. And when you see me next time, you'll be proud of me. One for the team, one for the fam. One for everybody that's in love with Uncle P. And it don't matter what they say, cause we a family. We a family, yeah, we a family.
Fresh out from NigerRemix.com.